Exclusive to Zayd Hype Mind.
Real Nation. Israel, I got you.
K-Ani Music.
Touch not my anointed one, and do my prophet no harm. Steve Ho.
Unga kambe tuma utoni kwe saine abuye. Koma abuye umwamba niye amani sungaini. Nisonde ni menye ni tukwane iwe abuye. Abuye ne niye amani sungaini. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sungaini sinizavu.
A prayerless life is a careless life. Ambuye nitandize ni nitandize kwa mai. Nitandize kwa tuwana nisafele mwine yae. Bless my hustle na hustle ya wagai. Kimufinge pamoz monga left na right eye. I've seen darker days than melanin ya vuta. Kunyumba njala mabuse nona mafuta. Beti flota mumans maflat ni ya mianguta. Then unyoze kanjito kanitandiza kukuta. A year ago maheta wenze nununu. Yesu wani doba wenzo seka. Manje wani kumbwa walumfeka nyu nyu nyu. Matrack yanga yango lila che nyu nyu nyu. I can never be buried. I'll first of all kick you before I kick the bucket. With God I'm tight na flow monga carpet. That's why I don't care monga kame to mount.
Unga kame tuma utonikwe saine abuye. Koma abuye mwamba niye amani sungaini. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ine niye amani sungaini. Viwame vi
nilibeta emyonyozana na bantu beef kulipe kuno mzafache na manu mavideo yanga sio kamba pona kuba bakamvela ni chosa ba madwala vifula pulling down syndrome ya vutako beti jesa banaya mboluma bakakutako wofuna ufe mbwe udabwa ukaukako trusta Yesu mundu simu zako. Nobody wants to see you do better than them. Maybe makolo otherwise the rest in the same. Waja mafela wachinga vena mafela soon wazazi fela bantu wao watifela. I thank God for my life today. My style's Beyonce like the wife to Jay. Fala chemba if you have nothing nice to say. Deep down you know ni murder if I come your way.
Unga kame tuma utoni kwe saine abuye. Koma abuye mwamba niye amani sungaini. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ne niye amani sungaini. Viwame vi
Fashions, Frymas Boutique, Kumesa Montana, Alena Sam Cheese, Guru Nation, KB Killer Beats Agacha,
Killer Beats Production,
K.O.
Zayd Hype Mag.